Circle, baby.
Baby, I niko serious. Kwako si fake wala si ati, niko serious. Baby, I'm my fancy boss. Ninusuru nafs, yeah. Nakulea kama mzazi, kwako ukija kazi, wawe hujali. Unapiga magoti, univishi pete, wala hupropozi, yeah. Ama kamoyo kangu kupe, kanangangana kupenda nisikupendwa. Sana waza badai upadirike, usifadhi. Kwako ukija kazi, wawe hujali.
Toka nyakati zile, pete jawayo na kidole. Nakulea kama mzazi, kwako ukija kazi.